ismaayo wacher ba kalkan layga baqo dhaxda inaan ku noolbay naftu ka leedahay ismaayo wacher ba kalkan layga baqo dhaxda inaan ku noolbay naftu ka leedahay hamarka walaagiyo konaha hargeysiyo kalsaniga wa kulbalayga waxaya kulbalayga waxaya hamarka wanaagiyo konaha hargeysiyo way kalsaniga wa kulbalayga waxaya kulbalayga waxaya qorraxay ka shaydiyo jigjigan ka meerdiine qorraxay ka shaydiyo jigjigan ka meerdiine akki faxda laabtiye kulli geeya dhagaxdu akki faxda laabtiye kulli geeya dhagaxdu qorraxay ka shaydiyo chigchigan kamayrmine qorraxay ka shaydiyo chigchigan kamayrmine akki faxda laabtiye kulli geeya dhagaxdu akki faxda laabtiye kulli geeya dhagaxdu Chabutankaramiyo Soya kamile ya hai Inankali khada Ko arosis le ya hai Soya kamile ya hai Inankali khada Ko arosis le ya hai kitabkiyo kursi raasa yallo kasamaysan dahabban u fariiso leeyahay haruti kitabkiyo kursi raasa yallo kasamaysan dahabban u fariiso leeyahay kaymihi talaxiyo kalbihi shilabiyo burame korkeedan buddabal dagleeyahay buddabal dagleeyahay kaymihi talaxiyo kalbihi shilabiyo boygoy burame korkeedan buddabal dagleeyahay buddabal dagleeyahay qalbiga ku dirsada bay dabon kamarmine qalbiga ku dirsada bay dabon kamarmine nimcada karoorane ikorgeya balad weey nimcada karoorane ikorgeya balad weey qalbiga ku dirsada bay dabon kamarmine qalbiga ku dirsada bay dabon kamarmine nimcada karoorane ikorgeya balad weey nimcada karoorane ikorgeya balad weey Chabutankaramiyo
Misururu
Soya kamileya
Misururu
Inankali kata
Misururu
Ko arosisleya
Misururu
Chabutankaramiyo
Misururu
Soya kamileya
Misururu
Inankali kata
Misururu
Ko arosisleya
Misururu